yangu diblo nimekuja leo na jambo nataka unisaidie leo geto amekuja demu nipe mundende nikajilipie maana kashani chuna sana paka nimebaki mifupa na tena tunagombana asipoenda kusuka juzi kwa bakabana mwali kazi maliza chupa na ana kunywa savana ia loko anasusa mie kaje nione bisho nipe mundende nikabusti show skizi watoto wanataka show usipojikaza hawarudi ngo nipe mundende we mundende nipe mundende we mundende nipe mundende we mundende nipe mundende we mundende na uko vikoba kutwa na mli anabeba mashoga angi mwitaje kunywa bia zizawadi zawadi nisha mnunulia kadi zake za michango mindo na mchangia naomba mundende nilizibe pengo sinaga uzembe kwenye hili tendo kake nione bisho nipe mundende nikabusti show skizi watoto wanataka show usipo jikaza warudi ngo nipe mundende sale, babu ndende anakuita akupe mundende ukapige show ya uhakika sale sale babu ndende anakuita akupe mundende ukapige show ya uhakika we nipe mundende nimoneshe show mademu askowizi wanataka show show we nipe mundende nikueleze mademu askowizi wanataka cheche.